eelalkii iyo warooyinkii aan degmada Buura Kabe ee gobolka Bay waliba ay naga ahaan oo faaruq ee beeraysnadku qalma kabana Mustafa Ahmed Maxamed iyo waliba suukumidaya maalaaqyada degmadaasi ay sheegeen tii hata xaalad adag ay ka nooleen shacabka degmada Buura Kabe ee deegaanadii hoos kooyo sida kale malaage yentaasi isu ka dareen tii degmada Buura Kabe shaabje in general gurmadaha talan sameeyay
maya taas ee dhahan oo hadda kooyno in jada oo gurmadaha dirkan oo hayada kana majarta degmada ka taqnaan inay in jada iyo nadka oo kala meeldiyaano oo sida hadda maamulay nabti ganaasta oo umta antre nabti oo riyal nabti waa tan dheer leeyahay oo gurmadaha dirkan majarta sida ay ra saaf oo kala meel hadda gaar ka dirtay malaa dadkii degnaa korda banyan ee rafo oo lumay balaasteen Buura Kabe
shaabkii ka noolay degmada Buura Kabe ee gobolka Bay ee wali bahre darsi absuhogan taasoo yeeshantii biilanti ku jirtay meelaasay walow ilaa hata injana war gurmada lan sameeyay shaabkaasi.